te farua e. Ahakoa te aha mukore, kia whakarono mai ki ou i kore kore ana. Ka whakaro ake a te aha, e kore noa e tahi e rereke. Kia maki o paita whiti, ahako te kokei. He mana nui tō te aki, hei aha te whakaro i ti. I tiro ki i tua, tuara e. Whakarono ki nā wai o roto e. Kei wehi i te wehe nā i tō awa. Tiro ki i tua, tiro ki i tua, tua. Roto pākoro e, e, ki a mai au e kore re re, i mohi o e nui no atura, tōku ora nai na te hira ira, he ora nā nā kau kei tuara, kei tuara.
Tuara e, whakarongo ki nā wai o roto e. Ke wehi i te wehe nā i tō awa.
I tō awa, i tō awa. Te kokei, he mana nui tō te aki, hei aha te whakaru i ti. Titiro ki tō,
Yawn for that.